ikmziki.com.
We midoke wewe, wewe.
Wetas. Wanangu duniani squeeze ya kuna chabure. Endekeza tamazi chakuja zikuwe. Sione vya ele ya wana vimeundwa. Watu wanagaramia na mwaga mavumba. Uwa ujarudumia unataka uletunga. Endekeza tamaa unatakujenga. Kama unapenda kitonga mserele.
Chaupola
sana mademu wa watu na demu special.
Chaupola sana.
Kama unapenda kitonga mserele.
Chaupola sana.
Sina mabwana watu na bwana special.
Chaupola
no, noma sana. Noma sana. So kila kinacho na ukazani sahabu. Chuma na chokiri na tukenzi za mababu. Chonde siwe sababu. Endekeza kama kuna swenye gazabu. Mwanangu macho juu kamaka. Soina kwanza wendelea kushanga. Mjuba nimesimama unaka. Kwanza wendelea kuzuba. Yama dunia ni squeeze ya kuna chabure. Endekeza tama sita kuja sikuwe. Sione kaele ya mwana vimeundwa. Watu wanagaramia na mwaga mavumba. Uwa ujarudumia unataka uletunda. Endekeza tama wono atakujenga. Kama unapenda kichonga mselele.
Chaupola sana.
Napenda matimu wa watu na demu special.
Chaupola sana.
Kama unapenda kichonga mselele.
Chaupola sana.
Wana special.
Chaupola.
Noma sana. Noma sana.
We jamani watch you need. Say my name Tanzanite. Namzuka ukipanda nataka nione ukishout shout. What you need. Say my name Tanzanite. Namzuka ukipanda nataka nione ukishout.
Ah,
when I kwanza bang
bang.
Say ni club. Bang. Zeni club, kwanza bang. Zeni club, bang. Zeni club.
Awe ni aksitizi. I respect if as a di daddy do me.
Awe musti sellers this time of Afro star mom shine to the world.
Awe mudi K president of Usha family.
Okay.